sashugana ngenxa yabondaba emaphutheni yami ubongxolela emaphutheni yakho nami ngiyoxolela emaphutheni yakho ngiyoxolela emaphutheni yami na ubongxolela. Say.